ntebe we gombolola ya chifampa walimu disosie gomba sebwa Christopher Ssenkumba asabye abazadde bonna okukuma n'okulabirira obulungi abaana baabwe mu kaseera kano ak'oluwummula ke bali nabo ewaka baleme kwonooneka. Sebwami bino abituuseeko mu mboozi ey'akafubo gy'abaddemu ne Radio Buddu era wano w'asinzidde n'asaasira abalunzi abawangalya mu kitundu kya Gomba West olw'ekyeya ekyamaanyi kye bayitamu ekiviiriddeko n'ente zaabwe okutandika okutondoka. Ono akalaatidde abalunzi bonna okufaayo okukuuma ebisolo byabwe bireme kutwalibwa bakyala kimpadde naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu.
Nasaba abazadde basobola okukuuma abaana baffe, bababuulirire, babateeketeeke bulungi, baleke kufuuka miyaayu, baleke kwonooneka mu kaseera kano akaholide n'empanvu, basobole okudda ku ssomero nga bakyali ba mugaso. Ku nsonga y'omusana, omusana gutuli bubi nnyo naddala ffe abali mu katokolido, era nsaasira mikwano gyange abalunzi, abalimiko n'abalala abakola emirimu egy'enjawulo. So tuli mu kaseera kazibu, kasana kasuse, amazzi gaweddemu, ntango tezikyalina amazzi kati ntezikyalina kyakulya. Tugenda mu nnaku nkulu nsaba mikwano gyange nga tukyali mu buzibu bwa kasana, tuseeko n'okukuuma ebisolo byaffe awamu n'ebintu byaffe byonna okutwaliza awamu. Olwazi n'ennaku enkulu kati obubbi bugenda kubeera bungi, saba buli omu waali abeere sekurite ya munne.
Era wano w'asinzidde n'akalaatira abavubuka okwewala okutwalibwa ebyobufuzi mu kaseera kano n'abasaba babyenyigiremu nga bwe bakola emirimu gyabwe egibaleetera ensimbi.
Tuli mu kaseera aka kampeyini ewaka ebyobufuzi, buli omu asikazza wuwe, buli omu atwala eno, oli atwala eri. Naye kye nsaba mikwano gyange naddala abavubuka bange, mbasaba ekintu kimu nti ebyobufuzi tebyemazaamu, temukkiriza kugenda wanaava buzibu. Bwe walabye obuzibu bwonna nkusaba bewakaawo okole emirimu gyo. Abawoza mbali mu struggle, weewaawo struggle kituufu, naye struggle yo gikole ng'oli mu nnimiro yo gikole ng'oli ku mulimu gwo gwonna ogw'engeri yonna. Naawe atalinawo olima wakirikola struggle yo ng'oli mu kupoota, ng'oli ne bazimbi banno mugende mupoote, ekiseera bwe kinaaba kiwedde eky'akalulu, embeera emala okutereera mu nteeko, olowooza ekyo wali wadde olowooza okuzzaako. Naye mu kaseera kano nsaba buli omu mu katigole ye abeere mukkakkamu.
Ssentebe mu ngeri y'emu akoowodde Banagomba okugwayo ng'ennaku z'omwezi 14 ye Sande ya Ssabbiiti eno okujja mu kibiitu kya Radio Buddu ekigenda okubeera mu Lasson Gardens ekijja bwemi.
Tuyinayo ekibiitu kya Radio Buddu ennaku z'omwezi nga 14, nandisabye mugende mu bungi. Waliyo ebirabo eby'okugaba eby'enjawulo, waliyo ebisanyusa eby'enjawulo, waliyo abayimbi ab'enjawulo, buli mutendera gwonna buli kye weetaaga ekiri mu kibiitu kya Radio Buddu. Nandisabye afunye akadde weewayo olubulu ekigere olabe ku binyuma osobole okunyumirwako oyingire omwaka omupya ng'oli musanyufu, ng'okyusizaako ku mbeera mu mubiri gwo ey'okukyakala n'okusanyusa obulamu bwo.